datimsafi.com.
Chill with her man dem. Usi wabani wape pande. Leo pigwi mtu bora mande. Leo kula kuku sio kande. Paja bata paja mbuzi leta pande. Pande river pande bank.
Pande river pande pande bank. Pande pande river pande pande bank.
Pombe zimeshuka chini ya kiwili wili. Mpango ni kukutana mtu mbili mbili. Market leta sio mbili mbili. Toto leta leta mbili mbili.
Tawa tawa mtu tawa. Tawa, tawa, tawa mtu tawa.
Haya sasa.
Pakata, 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 pakata mtu. Pakata, pakata mtu. Pakata, pakata, pakata.
Fufu la fufu share, you know what I mean. Zicheke umbo itakufata mskiti. Ena asalama le kushula hana huin. Kenda home le wambiwe kujana na jini. Hivi wa watoto na jifanya wamesau. Manami na chukuri ya ni madharau. Iso kamari ya kuja kupanda dao.
Cause I shut up, Kim, you we bantanya.
Mungu nisame, I got blood on my hands. Kill this rapper, they are not my friends. I hit me to a warning, don't come back again. Na mwache moja ushahidi ya kadisi again.
Nkupa tu,
ala ala, kuja. Awara wara,
pita,
ila wilaya.
Duki duki, busy busy, niko kama dala dala. Napiga misere, napiga kelele, kuna kulala.
Shakalaka, pupaka maka, puyaka puyaka na bembea kwenye kichaka na tembea kwenye mipaka na kuletea makata na kuwekea matata tadata sleep and up at the fridge.
Wait, ona kupakata.